kati abakyayisa obulungi bamuswaba olw'ebintu bye tukoppa mu bazungu bitwalisa nkaaga n'otafunamu nesanze ne neyiba kalifaani ng'aliraga endogembwa ku kawunga bwandabye neyewunika bambi toseka munnanga ebintu bya kabi mbw'ekirwadde kimuubye kati mwaka era kye kyamutwala neyo mu sudaani kyokka mu ddagala tafunye mu mwasi ku musimbi gweyo mungi ate abafaanana oyo kati bangi n'abatakyagerezaako ddala kamala kyembudde mbaya luno mbataase balage kibaviirako obutawalampa kirimanjalo mutukenenutemuyira omubyuma nebatuleza asiridde lwakuba mwe ye mubadde kyabakwekula ebita somazima ebiro biri emabekakaawo mubadde mweyisa bulungi lwakukyusa nga mukweka ebyobugagga bamwe bambi ng'enyambala mpaawo mukyala gwebumya okwolesa ebisambi by'omukazi kive kibeera kyama kyabba mu lutimbe ngamba ye mwabakimu abataswala abatamanyi katalenti kwemwettira abakoppe byekizungu bye nnonoosa abawakangula buli kye basanga tubadde tukyali ku nkunamyo maama ne basaba omwaganya bamansule babatangira mpira baba n'obatikkira mbugo abakazi okukoppakoppa ennyo mwe muleese ennuma okusaatawala babatangira mpira baba n'obatikkira mbugo abakazi okukoppakoppa ennyo mwemulese nnuma okusaagawala amaanyi bakyali okubakwa kirimanjalo n'abasungu w'amalinnya kubatasandikira bibo ebolesa ebitandisanyi birawe songa katonda eyabitonda n'abikweka yayina eddembe eribitondera mu feesi oba wonna wetulengera obulungi naye yakimanya bitundu byabulwa teyava bikusika ddala ewa eyo bwembiyita kibona omusiba mukyamu lwakuba temumanyi nti kyabugaga bakazi mwekolodi bwe mumansula kyembwambanyiigira abatalaba ekyo bamukunamira abasajja bawaane n'amaaso boogalaga ennyo kyegandisiimye ekivaamu geeta mwatamwane gakikoowa babatangira mpira baba n'obatikkira mbugo abakazi okukoppakoppa ennyo mwe muleese ennuma okusaatawala tebakuwera kuba abakazi bakazeru n'amaaso mwe abamansula obukokkoliko mukoppa kyebinaabafiiriza akatale okutumansuliza kya ttaabu nga n'abazungu kyabawangula amannyo anti abasinga tebeesobola basusa firimu ez'obugwenyufu balajja n'okkira ddimba ensolo amala kugibunya nuso kimira kanoonya ekipyata kyakiraba alyoka afunemu akamunyunguka ebyo naffe byemunaatulabya amaaso ge ganakuta ebirabwa mulinga kasabwa endagula saasidde n'abafumbo baluna abakazi bamaama mulabya ennaku babbamu ebimansulo bye balaba entakera ebyabafulula ne bosuna amatuta kwanukula yakuka kasiru babbamu ebimansulo bye balaba entakera ebyabafulula ne bosuna amatuta kwanukula yafuka kasiru mwefuge mwaba mansula emitaabi n'ogumulembe gwa wajira lubye mupapa mwedibya Simbi watezo unonyana ya mamutu kwetama Ama vene kutoka kalira watu keva kungiriza Jia kweo kabara Kumukongu kwa baluku unoje kubikule Mutila nakatale vana mwenge ndoza wetula ganti nevanowe wakula Kutibate we unya ate wadialo kanyabu Wakukusata munange ukuchafu kutudea watu Obufumba kubero wetende bifulu bipangu na memu ino kubye wala Banyi jemu watukira na masoka kuba Kufambi masulonge vyo tolavaji kwe wotesa muno na jula Nefiri mpangu sabezo busebu ze wale Ebintu vya mazungu vikutula wola banga kufira oweka kumansule Kusinga lwa virumba kukubo